Jeremiah 45:1. Izwi uJeremiya umprofethi alikhuluma kuBaruku indodana kaNeriya ekulobeni kwakhe la mazwi encwadini ewathatha emlonyeni kaJeremiya ngonyaka wesine kaJehoyakimi indodana kaJosiya inkosi yakwaJuda lokuthi. Verse 2. Usho kanje uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli kuwe Baruki. Verse 3. Uthi wena maye kumina ngokuba uJehova wenezele usize ebuhlungwini bami, ngikhathele ukukhala nokuthula angikufumani. Verse 4. Uyakusho kanje kuye uthi, usho kanje uJehova uthi, bheka lokhu engikwakhileyo ngiyakukudiliza, nalokhu engikutshalileyo ngiyakusiphula, yebo ezweni lonke. Verse 5. Uyazifunela izinto ezinkulu na? Ungazifuni, ngokuba bheka ngiyakwehlisela inyama yonke okubi, usho uJehova, ngikunika ukuphila kwakho kube impango endaweni zonke lapho uyakhona.